ekseni ukungeni ephupheleni kubabazali bami belele phansi ekweli phansi ekseni ukungeni ephupheleni. Namuhle ekseni ngivukeni ephupheleni bona bazali bami belele phansi phezu kwekhasi. It's a new you're going to put a little
I'm not afraid to die.